yeah. Sawa sawa, isaidie tu tuko wax kama kao. K the Great, can I be free? Relax and take it easy. We only get one life, so live your life. Oh, oh, fire, you know I'm right. Yeah. Welcome to paradise. Yeah. Girl, don't just fantasize. Yeah. Light up and free your mind. Unipendi unajua ni nani beast hapa. Na level so deadly uko unajua zina exist hata. Na kuombea daily ufike mali una aim. Before ni dead ni jenge na V8 baba. Before they play me nioneshe mali snakes.
Mali snakes wako
surgery ya utona ma mistakes.
Inaitwa surgery.
Unaweza acha ku complain.
Acha ku complain.
So idanganya side any main.
Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life, so live your life. Oh, oh, fire, you know I'm right, yeah. Welcome to paradise, yeah. Girl, don't just fantasize, yeah. Light up and free your mind, yeah. So dry your tears. Daddy, don't you worry, boo-boo, have no fear. Mom said, piga kazi while I'm young and strong. I said, for you, I'll be strong for 1,000 years. Style zangu ni medley, nashuanga mdeadly. Marapo anona movie, nashuwa kuanga jetly. Singa mani MC, zangu zina message zawa, zina ziko empty. Nashuwa gamzi, here I go. Geuza flow, mwisho mwezi kuna teve, but at least kuna dongo. Mazote watandika kuni diss, sitabo. Nambie nani amekupea this many hits in a row, row, row. Dance for me, baby. Just dance for me, baby. Dance for me, baby. Just dance for me, baby. Mini jina kubwa labda tuzungumze na babako. Gari kubwa manishanga utaitishwa za macho. Bai mtumba ukihopa ijabeba kikulacho. Vibes tunakupa ka unapenda jenga haso. Lines tu sinakuja utasarenda mako. Ni like tu ataka ni make out moja mbaya hapo. Hii night ikwe true hadi kesho jione kwa mpasho. Hii life wezi jua so tonight please.
Can I be free? What? Relax and take it easy. We only get one life, so live your life. Whoa.